official from NigerRemix.com.
Ngumsebenzi ongumdali ngenkosi sozama uyaphendula.
Fresh Out from NigerRemix.com.